Namalanga spila kabuhlungu. Awumakheba asibeki kahle. Wangatshela ngikuinvite. Makhele, wangatshela ngikugive isiFerrari. Makhele, wangatsheli ngikive sichiwaga. Makhele, instead uyangitshalasa. Oh, instead ungibheka kabi. Akanti yini Akanti yini make. Akanti yini
Bizumakelwa, bizumake ezobona.
Yes.